set. Nina pesa tu za kukufanya usicheat. Nitakupa utamu, yani mapenzi ya zati. Follow me. Hey, we mtamu kama keki. Zuri wako ex wangu au fiki. Na kuomba baby, please follow me. Nimefunga break, nimeweka nukta. Kwenye barabara umeweka tuta. Yani wendo beki mungera ukuta, babe. Unakula alicho kisusa, yes. Unakula nyama mpaka mifu, yes. Unataka nini mimi nitakupa, baby. Navunja lazi upani. Nachotaka we na mi. Baby follow me. Nimefuma macho sioni. Meniweka moyoni. Baby follow me, hey.
Yo, yo.
Follow me. Mwezako hoita bani. Sitaki kukuacha, please follow me. Aye, aye. Kolo me. Nakupenda wala siku tamani. Usije kunikata, please follow me.
Ili watajuaje kama unanipenda. Sipo nifuata kila napokwenda. Bila macho kuona ninge kupiga denda. Follow me, oh. Kutukia chana ni Mungu amependa. Ila si kwa maneno ya wanda kwenda. Watatuona mbele tunakwenda. Follow me. Sa baby tazaje kukwacha. Wakati mina we mapacha. Wanakuja wanatuacha. Follow me. Honey, money. Sina gali na nyumba. Ila kinatutosha kichumba. Ikifumba macho we fumba. Follow me. Mweza kona funja nazi ubani. Ninachotaka we na mi. Please follow me. Ukweli wangu wa moyo ni. Mwingine sio ni. Please follow me.